Blog Talk Radio.
Kwibuka rero no kutibuka buri gihe habamo kwibaza byinshi arakoze cyane Masabo rero akoze cyane uriya muhanzi uriya muhanuzi mu by'ukuri dore ko bintu yabibonaga kare cyangwa se na nyuma yaho yabibona akabona uburyo buhanitse cyane uburyo bujimije bwo kwivuga utari ubwa buri wese Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota itatu isaha y'i Washington DC tukagira saa yine z'ijoro n'iminota itatu isaha z'i Buruseli i Paris n'ahandi murayi bwo hagati tukagira na saa tanu z'ijoro zirenzeho iminota itatu iwacu i Kigali Kuri uno wa mbere tariki ya kabiri mata umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uwa mbere wa Pasika twifurije abakunzi ba Radio Shakwe kuri uno wa mbere wa Pasika tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito mata ukwezi kwibutsa abanyarwanda agahinda n'amarira twinjiye muri uku kwezi kwa mata kwibutsa abanyarwanda urugendo rw'umubabaro n'amarira ukwezi kwa mata kukaba mu by'ukuri ari urugero gusa kuko uruye nta kwezi na kumwe k'umwaka kutibutsa abanyarwanda umubabaro n'amarira muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje kandi bisubiremo mbifurije imigisha ya Pasika muri kumwe kandi nanjye nako muri kumwe kandi na Jonathan Musonera ngira ngo afate mikro noneho abasuhuze tubone gutangira ikiganiro Jonathan reka ngufungure mikro niba agiye kugufungura mikro ndavuze ngo usuhuze abantu kandi niba agiye kugufungura mikro uretse gato ngufungure mikro noneho usuhuze abantu mikro yafunguye Jonathan
Pasika nziza bwana Joseph
nawe imigisha muwawe ni wawe n'abawe bose
namwe urakoze cyane reka mbanze nawe ngusuhuze nyine kandi nkwifuriza Pasika nziza ndetse nsuhuze abakunzi bacu, nsuhuze inshuti n'abavandimwe badukurikira, kandi mbifuriza Pasika nziza, kandi nongere mfate mu mugongo abo bose babuze ababo muri Jenoside, ndetse n'abagiye babura ababo mbere ya Jenoside, kugeza n'ababura ababo uyu munsi wa none. Mu by'ukuri igihugu cyacu cyabaye isibaniro ry'amaraso, ry'imenamaraso. Abo bose rero tubafate mu mugongo kandi tubihanganisha muri uku kwezi kwa kane, n'ukwezi k'urugendo rurerure rukomeye cyane rw'amateka mabi ku Banyarwanda, n'agahinda n'amarira bitazashira kuri bamwe. Nkaba rero mbaragije Imana ihoraho kugira ngo muze tuganire kuri aka kababaro kacu, kandi turusheho gufatana mu mugongo. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane nawe.
Urakoze cyane Jonathan, nawe rwose byongere biguhundareho wowe n'umuryango wawe. Ubushize twibutse ko ku itariki ya 26 Werurwe umwaka w'2018 wowe nanjye twagejeje ku bakunzi baradishakwe ikiganiro twise Jenoside yakorewe Abahutu, aho twasomaga inyandiko ngufi. Igitabo ntituracyibona ariko nitukibona naho tuzagaruka kuri ku bushakashatsi bw'umunyamakuru GD River, aho wenyine uwo munyamakuru yashyize ahagaragara muri iyo nyandiko ngufi ubwicanyi bwabereye igiti, ubwicanyi Jenoside nako yakorewe Abahutu mu karere ka Giti, ahari hakambitse batayu 101 na batayu 21. Twerekana ukuntu nyine icyo gihe ari Colonel Kayumba Nyamwasa wari ukuriye DMA aho ngaho, akavuga ko ngo yari ayobowe na batayu ya 21, bakavuga nyine ibyo yakoze ahakana mu by'ukuri uruhare yagize mu bwicanyi bwaho. Ibyo rero twarabyerekanye, dushima ubwo bushakashatsi, dushima cyane cyane nuko umwarimu wo mu rwego nk'urwa Regency nyine avuga ati noneho ati mvuye kwizima najya gashidikanya, atari ko nyuma y'ubushakashatsi bw'umunyamakuru GD Rever ati noneho rwose nanjye nemeye ko habayeho Jenoside yakorewe Abahutu. Twebwe rero twayemeye kera, twayihamije kera, ndetse tuvuga yuko tugiye kuzaharanira ko yemerwa n'inzego z'amahanga, kugeza ubu ngubu zizi neza ko yabaye ariko zikaba zikomeje kwirengagiza. Kuko natangiye kino kiganiro mbivuga, tugiye ubu ngubu noneho twatangiye ukwezi kwibutsa Abanyarwanda agahinda n'amarira, ukwezi kwa mata, ukwezi kwa kane, tukaba tukwinjiyemo nyine twibutsa kuko ntitugomba kwibagirwa abacu. Ariko kwibuka nyine nk'uko twabitangiye twumva iyo ndirimbo habamo umubabaro, ndakibaza pese nibukeneye kwibuka. Ukwezi rero kwa mata nk'uko nabivuze naho none mu kanya n'urugero gusa, kuko uroye nta kwezi na kumwe k'umwaka kutibutsa Abanyarwanda umubabaro n'amarira. Ibyo tugamije ntituba tugamije gusa kwibuka, tukaba tunagamije kugira ngo ibyo tubyibuke, ariko tunashaka inzira yo kugira ngo bitazasubira, inzira yo kugira ngo tutazabiraga abana bacu, bityo bigahora ari uruhererekane, u Rwanda rukaba mu by'ukuri rugakomeza kuba iciro ry'imigani. Twibutse ko tariki ya 6 Mata umwaka w'1994 umunsi w'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana, uwo munsi wabaye umunsi wo gutangiza Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hatangira n'irimburwa ry'Abahutu batavuga rumwe na MNDCDR. Ariko bidatinze FPRDMA nayo yatangira irimbura ry'Abahutu mu turere yari irimo, nk'uko twabivuze cyane cyane dutanga urugero rwa Gitari, ko siho honyine yatangira irimbura ry'Abahutu rwose bidatinze mu turere yari irimo n'uturere tundi yagiye yigarurira vuba vuba. Nyuma yaho hashize umwaka muri uku kwezi nanone kwa mata, tariki ya 22 mata z'1995 FPRDMA yatsembye impunzi z'Abahutu mu nkambi y'Ikibeho amahanga areba, kuko minuwari yari hari. kwibuka rero ibyo byose twafashe uko kwezi kuko tukurimo uko kwezi kuko mu byukuri niko kwezi umuntu yakwita ko ari ikimenyetso gikuru cy'umubabaro muri biriya bihe kwezi kwa mata kwibuka ese byaba bidusubiza inyuma cyangwa byaba byomora inkovu ni ibibazo buri gihe bihoraho ariko twebwe birumvikana nk'ishakwe ndetse no muri Rwanda Truth Commission twebwe tuvuga yuko nta kuntu wareka kwibuka kuko bifite akamaro gahanitse cyane ugereranije n'umubabaro nawe utabuze muri uko kwibuka turaza kwibaza muri kino kiganiro tutese n'izihe ngorane zibangamira abiyemeje kwibuka ibyo nabyo turongera tubiganiye kuko nabo n'abagifite izo ngorane ni ngombwa yuko tubibutse yuko nta hantu bashobora guhungira uko kwibuka kandi rero kugerageza kutibuka rimwe na rimwe biha urwaho abahakanyi bigaha urwaho abitegura mu by'ukuri kuzasubira baramutse babonye uko bakongera kuko intagondwa ziracyariho zabizi ziri muri uwo murage wa FPRDM izaba iziri uwo murage muri MNDCD Jonathan Musona rero niwe mutumirwa mukuru nako nta n'undi wa kabiri kuko ni wowe wenyine ahubwo nanjye rero wateguye kino kiganiro reka dutangire tuganire abariho batwumva ijambo ni ryawe Jonathan ijambo ni ryawe noneho si ugusuhuza ni ugutangira kubaganirira kuri bino bintu twabateguriye ijambo ni ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph ndeka nanone ngushimire nagira ngo nongere kandi nanone kwihanganisha abacitse ku icumu ryako kaga kagwiriye u Rwanda kuva 1994 cyangwa se na mbere yaho cyangwa se na nyuma yaho bagiye bicwa urw'agashinyaguro kandi bicwa bazira ubwoko bwabo tubafate mu mugongo kandi tunabibutsa ko agahinda dusangiye ariko kadakwiye kutwibagiza ko turi abantu dukwiye kwiga uburyo bwo kujya dufatana mu mugongo no kwiga uburyo dukwiye kubabarirana cyane cyane biturutse mu kwishyira mu mwanya wundi ukumva akababaro k'undi nawe akumva akababaro kawe kuko buri muntu wese ababazwa nabe kandi agahinda gaturuka muko aba yaravukijwe abe atari uko byibuze bishwe n'urupfu rusanzwe ibi byose rero bitugaragariza iki bitugaragariza ko igihugu cyacu ubutegetsi bubi bwagiye bukiranga imyaka magana n'amagana bwagiye bworeka abanyarwanda mu bwicanyi bukadusigira ibikomere bukadusigira imfubyi abapfakazi bukadusigira abantu batagira kivurira kandi abakoze ayo mahano bakaguma bakidegembya ntihagire ubutabera bashyikirizwa ngo bahabwe ibihano bikwiranye n'ibyaha baba barakoze ngira ngo ibyo turabizi kuva 1959 tubonye ubwigenge abakoze ayo mahano yo kuba baragiye bica abatutsi muri icyo gihe ndetse abandi bakaribwa n'inka abandi bahunga igihugu 73 abakoze ayo mahano bose bakidegembya ndetse n'abishe uwari perezida w'u Rwanda Kayibanda Gerwari n'abandi bari bafatanije mu butegetsi bwe bigaciraho abahana kaba abatutsi bakicwa abahutu batavuga rumwe na leta igiyeho bakicwa noneho bigeze 1994 bagahoma munwa 1994 bagahoma munwa kugeza n'uyu munsi wa none abo bose bidegembya badashyikirizwa inzego z'ubutabera kugira ngo bahanwe bahabwe ibihano bikwiriye ibyaha bakoze ibyo bituruka kuki bituruka kudutsiko tuba tuyoboye igihugu twarafashe ubutegetsi byaba ku ngufu za gisirikare cyangwa se mu bundi buryo ariko noneho izo ngufu bakazikoresha mu nyungu zabo kuruta kurengera inyungu z'abaturage kandi bakazikoresha kubera ko baba bakinga ikibaba cy'ibyaha baba bamaze gukora. Icyo twifuriza Abanyarwanda ni iki? Ni uko Abanyarwanda bagira igihugu kitamena amaraso, kitavangura, kuko igihugu cyacu kigizwe n'amoko atatu, Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Ntabwo ayo moko wakuramo rimwe ngo uvuge ko icyo gihugu kikiri u Rwanda, kuko u Rwanda rurangwa n'ayo moko kandi nuko twabisanze ni nako biri. Nta ushobora kuvuga ko arusha undi kuba ari mukuru muri icyo gihugu kuko ni igihugu cyacu twese. Ntawe rero ukwiye no kugira ngo abangamire umwenegihugu nk'uko biri cyangwa se iryo vangura riba rishingiye ku bwoko cyangwa ku karere. Ibyo byose nibyo twamagana kuko nibyo bizana genocide n'ibindi byaha bikomeye nk'ibyo twagumije kugenda turondora. Ni kuki twibuka? Ngira ngo Bwana Joseph icyo kibazo wari ukibajije mu kanya.
Nari nyibaje Jonathan, nari nyibaje rwose ni kuki twibuka. Byaba bidusubiza inyuma cyangwa se byaba koko byomura inkovu nk'uko abashyigikiye kwibuka babivuga?
Rwose ni ikibazo cyiza kuko ni iyihe mpamvu ituma twibuka? Ntabwo harimo abantu bajya batera ibibazo mu iyo tuvuze ko buri muntu wese agomba kwibuka ubwo burenganzira bufite. Ngira ngo byagiye binateza ibibazo harimo n'abagenzi bacu bo mu mashyaka ndetse ari muri opozisiyo. Icyo gikorwa cyananiye bavuga ko batacyumvikanaho, ariko noneho ukibaza ngo kuki ubundi twibuka? Ko kwibuka si ikindi kintu dukuramo kuba umucikacumu, si ubutwari cyangwa ubumanzi, ni akaga, ni agahinda. Kwibuka nta n'uwo dukwiye kubisaba kuko kwibuka uba wibuka bawe. Ngira ngo niyo umuntu yapfuye apfuye urw'ikirago atishwe na n'umuntu cyangwa n'agatsiko, aho yashyinguwe abe buri gihe bajyana y'indabyo bakajya gusura aho bamushyinguye. Twe rero twagushije ishyano kuko harimo n'abacu tutashyinguye kubera ko uko bagendaga bahunga bagendaga bicwa umugenda hirya no hino, bamwe twagiye tubabura kuko tutazi aho baguye. Ubwo burenganzira rero bwo kwibuka ibyo byose bituzanira agahinda kuko harimo n'umuti wo kuvura iyo trauma twagize muri biriya bihe by'ako kaga. N'uyu munsi wa none hakiriho trauma kuko iyo urebye uburyo bikoreshwa mu gihugu usanga biteye agahinda, cyane cyane n'ababandi bibwira ngo kubera ko genocide yakorewe Abatutsi yaremewe kandi yarabaye n'abayikorewe bahabwa uburenganzira bwo kwibuka babo. Ariko noneho uko ubona buri mwaka bihindagurika mu kwibuka, ngira ngo uyu mwaka noneho bashyizeho amasaha atatu, nta n'umupasiteri uzaza kubwiriza, nta n'umupadiri cyangwa umusilamu nk'uko byari bisanzwe, nta cya cyumweru cyo kunamira babo ubu byavuyeho. Noneho Abahutu batari bafite n'uburenganzira bwo kwibuka cyangwa kunamira babo, noneho nabo Abatutsi barimo baregera ko noneho mu mwaka utaha no kwibuka bizavaho. Rero nta muntu dukwiye gusaba kwibuka. Kwibuka ni buri muntu wese yibuka ku giti cye kandi akibuka be. Kubera iki? Kubera ko biba waravukijwe abawe, nta n'impamvu yo kugira ngo hagire ukuvutsa ubwo burenganzira. Yego bari mu gihugu ntabwo babibasha kubera ko abari mu gihugu abenshi bari mu bakoze ayo mahano yo kuvutsa imiryango yacu uburenganzira bwo kubaho. Niyo mpamvu rwose kwibuka bidufasha ndetse bikatubera isomo mu mateka yuko amahano ya genocide n'ibyaha by'intambara bidakwiye kongera kubaho mu gihugu cyacu. Ikindi bidufasha kubaka ejo heza hazaza h'urubyiruko kugira ngo rutazongera kugwa mu mitego ya mahano ya genocide. Ahubwo nanye nakubaza Joseph ikibazo cya kabiri nifuza ko twabaza ahubwo n'abantu bibaza bakwibaza ngo kuki twibuka hamwe. Icyo ni ikibazo kindi nanone nabaza.
Aha
ikindi nakubaza ngo ibyo twibuka twabyubakisha gute institutions zacu z'igihugu? Noneho tukaza no ku kindi kibazo nakunze kubaza, ese amakuba nk'aya avuze iki mu buzima bwacu? Noneho dukora iki? Ibyo ni ibibazo nshaka kugira ngo uze kumfasha kugira ngo tubishakire ibisubizo. Nagusubiza ijambo Joseph.
Mbere rwose reka ngushimire ibyo bibazo, reka turagerageza kubisubiza kandi tuzahora tubisubiza dusubiramo kuko ni ngombwa cyane. Aha ngaha rero Jonathan ndetse uri mu bari ku isonga mu gikorwa cyo kwibukira hamwe kuva tugishinga ishyaka RNC mu mwaka w'2010. Icyo gikorwa birumvikana nubwo twatandukanye n'abo bagenzi bacu hagiye gushira imyaka ibiri, ntabwo irashira neza ariko mu kwa karindwi tuzatwuje imyaka ibiri dutandukanye. Icyo gikorwa cyo kwibuka baragisigaranye ndetse bakomeza kugifatanya nabo bari bafatanyije nabo twari dufatanyije icyo gihe, nubwo abantu bitise P5 kabone nubwo tukunze kuvuga ko mu gikorwa kitakiri P5 harimo ibibazo byinshi ariko si byo turi buganeho uno munsi. Ubushize rero haje kugaragara yuko hari ikibazo cyo kwibukira hamwe, nubwo kwibukira hamwe abanyarwanda bose uko babaye by'umwihariko abanyarwanda bo mu moko yombi y'abatutsi n'abahutu. Icyo kibazo ni ikibazo twari twaragerageje kushakira ibisubizo kandi byari bitangiye gufata, ariko ejo bundi hashize umwaka mu bihe nk'ibi ngibi, tariki ya 5 z'ukwa 4 umwaka 1917, umwaka ushize hashize umwaka rwose, haburi iminsi itatu gusa umwaka ubushize. Mugenzi wacu bukeye wo muri FDU inkingi wo muri no muri P5 cyangwa P4 bitewe yaravuze ati rwose ati P5 ntiyumvikana kubapfuye no kubabisha. Icyo kibazo rero Jonathan ni ikintu twari twararwanyije kwibukira hamwe, ni ikintu twasaga n'abagezeho. So kuvuga ko abanyarwanda bose babyumvaga uko, ariko uko twari turi kumwe byari bimaze gufata isura rwose nziza, bimaze kugira n'imbaraga bikomeye. Ariko ntitumaze gutandukana gatoya bati kumvikana kubapfuye no kubabishe ni ikibazo cy'ingorabahizi. Reka twumve uwo mugenzi wacu bukeye umuyobozi wa FDI inkingi aho abivuga kuri iyo tariki ya 5 z'ukwa 4 k'umwaka ushize 2017.
Rero nkubaze n'ikindi kibazo, ibyo bintu byo kwibuka si ukuvuga ko batumvikana, kuko kwibuka no kwibuka abantu bapfuye. Nkeka ko ari ukuvuga ko niba abantu batibuka amatariki amwe ntibabyemeranyeho, ni uko batemeranywa n'abantu bapfuye aba ari bo n'icyabishe.
Nibyo koko ni naho impaka nyinshi zihera. Ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye abari bo, ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa abari bo, ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda. Ikintu cya mbere, bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize genocide yakorewe abatutsi. Ubwo abo ngabo ni benshi mu batutsi, na bamwe mu banyamahanga babakikiye. Abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzira karengane kuko nta n'umwe wagombaga gupfa bishwe. Abenshi bakaba ari mu bahutu bavuga bati si abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa aho bantu bo kuki batagomba kwibuka. Aho ngaho nyeka ko ariho impaka nyinshi zituruka.
Jonathan yarumva ko umunyamakuru umuyobozi wa radio inkingi radio FDU yari yabaje ikibazo neza gusa mu kumusubiza umuyobozi wa FDU inkingi yanyuze hirya no hino avuga ko hari mu bwoko bw'abahutu abibaza ibi mu bwoko bw'abatutsi abibaza ibi ariko ikibazo cyari iki kwibuka bande kwibuka bapfuye bishwe nabandi mu byukuri ngorane ziraho Jonathan bamwe nako ni benshi ntibagira ubutwari bwo kuvuga bati hapfuye abanaba bishwe n'abanaba kibazo kinazingiye naho ngaho kwibukira rimwe by'ikivunge byo mu kivunge nibyo bifuza mu byukuri abo bantu bamwe na bamwe hari nk'abo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane bari bayota gatsiko ka FPR DMI bavuga bati twibuke gusa abatutsi bonyine kubera inyungu za politiki abahutu bo icyo gihe wagira ngo nta ntibabayeho nabicanye gusa ntabwo bishwe bo noneho hakaza iyo MLNDCD iti twibuka abanyarwanda bose ariko mubibuka mwibuka aba banyarwanda bose bande kwa babishe batari bamwe abishe abatutsi si bamwe nabishe abahutu ku bwinshi harimo yego abatutsi bishe abandi batutsi ariko sibyo bigwiriye hari cyane cyane abatutsi benshi bishwe n'udutsiko n'udutsiko twa MLNDCD n'udutsiko tw'abahutu hari rero n'abahutu barimbuwe bishwe na FPR DMI agatsiko k'indobanure z'abatutsi ibyo byose bigomba kuvugwa ariko bavuga bati twibuke ikivunge twibuke ikivunge kenshi bashaka guhisha cyane cyane abisha dore ko abo bose FPR DMI yo yigire ku mpande ifite uko yikorera kandi business yayo kuyikora kugeza ubu ngubu byarahiriye ariko nabo itahiriye nk'abo muri MLNDCD bati twibuke abanyarwanda bose rwose batagira amazina badafite n'uwabishe ngo babe bavuga amazina ntekeza ko harimo ikibazo cy'uburiganya uriganya gusa butari muri FPR DMI buri no muri MLNDCD ja muri ryawe Jonathan
urakoze Bandimwe Joseph kandi urakoze cyane kugarura iryo jambo rya mugenzi wacu ubukeye kuko ni ijambo ririmo amagambo akomeye kandi mu byukuri ririmo akababaro cyane kuko abo ni abanyapolitike bakomeye kandi bari muri opposition mu byukuri baharanira guhinda impinduka mu gihugu baharanira gukuraho agatsiko ka FPR DMI noneho ihurizo ririmo ni irihe rero no kwibaza ngo ese iyo mpuzamashyaka ya batanu cyangwa se bane itari yabasha kugeza uyu munsi wa none kumvikana mu kwibuka abantu bazize aya mahano ya jenoside yaba ari jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu ngo wibaze ni ryari mu by'ukuri bazumva ko iki kintu ari ihurizo rikomeye ari ikintu cyakoze ku maraso y'abanyarwanda kandi abo bashaka kujya bavuga ko bashaka kurengera mu by'ukuri nibo bacitse ku icumu ryako kaga nimba batabyumvikanaho se ubu ngubu bizagenda bite ikindi cya kabiri no kwibaza ngo ni iki gituma batumvikana ku bapfuye cyangwa ngo bumvikane no ku babishe kuko ababishe barahari muri jenoside yakorewe abatutsi abahutu b'intagondwa bo muri MLNDCD n'interahamwe biraye mu batutsi amanywa y'ihangu ijoro ryose barabica babicana nizivuka ubwo FPR nayo nuko twagiye tubisobanura nuko twagiye tunabigaragaza igisirikare cyari kiyoboye urugamba nkuko twabyerekanye kiraye mu bahutu kirica ibyo ni ibintu bizwi bidakwiye no gusubirwaho nkuko twagiye tunabigaragaza mu biganiro ndetse hari nabandi bagiye bibigaragaza ndetse na maraporo atandukanye ndetse natwe ubwacu ibyo tuzi twabonye n'amaso yacu bakagira bati ntabwo kumvikana kubishe abo bantu kandi bazi neza babishe ni iyihe mpamvu impamvu imwe muzi ikomeye cyane nuko muri opposition mu gatsiko kayobowe na Kayumba ari agatsiko kabamwe mubari kwisonga ry'ubwicanyi bwakorewe abahutu igihe babatsembaga ibyo Kayumba arabizi duhereye no kubyo yivugiraga ejo bundi avuga ko yarayoboye bataye ya 21 ya mu gihe cya giti nubwo nabyo tuzabigarukaho kuko nkurikiye neza nasanze ahubwo we yarabeshye kuko iyo batayo nta nubwo mu by'ukuri yarayiyoboye ahubwo yarayoboye DMI yatsembaga aho ngaho ni wari umukuru wa DMI ibyo nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro kizakurikira ariko noneho icyo dushaka kwerekana ni iki ubu uribuka neza Joseph ko mu bintu byatumye nubundi iki gikorwa cyo kwibukira hamwe cyari gifite ibibazo tukinari hamwe ni ukubera Kayumba kubera ko mu by'ukuri yumvaga ibyaha by'ubwicanyi bwakorewe abahutu bimufata nyuma rero ho dutandukaniye wabonye ko byababereye umusaraba kwibukira hamwe uribuka ko igikorwa cyo kwibukira hamwe twaherukaga aricyo mu kwezi kwa kane muri 2016 tutari twatandukana niyo muzi ko byabananiye kubera ko bananiwe kumvikana uburyo bwo kwibuka nabo bibuka nababishe nkuko wumvise umuyobozi wa FDU inkingi bukeya bivuga hagati aho ngaho rero ibi binyoma byo kutumvikana kuri iki gikorwa cyo kwibuka ko kwibuka ntabwo gikwiye kuba ikintu buri muntu wese akwiye gutekerezaho cyane kwibuka ni uburenganzira bwa buri wese bwo kwibuka abe ntawe ukwiye kubisaba undi uruhushya ikindi kiriya gihugu ni icyacu twese nk'uko ayo moko ari kandi noneho abakorewe ayo mahano n'abayakoze n'abanyarwanda abo bantu ntuzabavangura nta nubwo uzabona igihugu uzashyiramo igice kimwe ngo ikindi ugishyira ahandi bahuriye muri icyo gihugu kandi bakeneye kukibanamo kandi bakakibanamo mu mahoro kandi bakakibanamo mu bwumvikane no mu burenganzira bureshya none se ni iki gituma mu by'ukuri abanyapolitike abapolitisiye badashobora gushyira hamwe ngo bahuze aba bantu bagwiriwe n'aka kaga babashe no kubaha ubwo burenganzira bwo kwibukira hamwe ngo bibuke abantu abantu no guhuzwa no kugira ngo barire bibuke ko bapfushije ababo bafatane mu mugongo nta kindi nta yindi nyungu irimo none se baba batandukaniye na Kagame n'agatsiko kabisha abahutu bakaba badatuma bashobora no kwibuka cyangwa no gushyingura ababo ni iki gituma rero bari mu ntambara noneho yo kuvuga ngo bararwanya Kagame nabo ubwabo bataratsinda intambara iri hagati yabo ishingiye no kuri iki kintu cyo kudahurira hamwe ngo bafatane mu mugongo bibuka amahano yagwiriye igihugu bahoze abayaburiyemo ababo bahoze abacitse ku icumu bavuga bati ntibizongera ukundi icyo kiranasubiza cya kibazo nari nakubajije ngo kuki tugomba kwibukira hamwe aha wenda Joseph naba ngusubije ijambo nawe ukagira icyo ubivugaho
Tugomba kwibukira hamwe ni ngombwa cyane kuko abanyarwanda u Rwanda n'urwabo abahutu abatutsi barutuyemo nabi muri kino gihe ariko si icyo twifuza mu bihe bizaza bagomba kuruturana mu bose neza kandi buri wese ameze neza uko bishoboka buri wese afite uburenganzira bwe bwose harimwo ubwo kwibuka abe bahonejwe bahonye kubera kubera icyo bari cyo kubera ubwoko bwabo mbere wenda yo kugira ngo dusubize byose kuko nta nubwo mu kiganiro kimwe byose umuntu yabisubiza Jonathan reka tugaruke ku kibazo ubwacyo cyo gutanga inyito ku bwicanyi bwabaye si ukwibukira hamwe gusa kuko no kwibukira hamwe binasaba yuko mwumvikana ku cyo mugiye kwibuka icyo ari cyo mugiye kwibuka iki jenoside yakorewe abatutsi nayo harimo abakigerageza kuyihakana jenoside yakorewe abahutu yo itarigeze inemerwa ni n'umuryango mpuzamahanga twe tukaba duharanira kuyemera ariko tukaba nk'uko twabirebye mu kiganiro gishize twarishimiye ko abashakashatsi bakomeje kubikora nk'uriya munyamakuru Judy Lever ndetse bagashyigikirwa n'umwarimu wo mu rwego nk'urwa Philip Regency nk'uko twabibonye ubushize Jonathan hari akandi ka extra akandi ka audio nashyizeho kuwo bukeye nako kuko kuri iyo tariki z'ukwa gatanu ukwezi kwa matabi umwaka w'2017 hasigaje iminsi itatu gusa ngo umwaka ubishize aho bukeye nanone kuri iyo radiyo yabo radiyo inkingi yavuze ati inyito y'ubwicanyi tugomba gutegereza Loni ati cyangwa bigakurikira inzira nka bimwe byo gutagatifuza abantu agatanga ikimenyetso ngo cy'ifatima ikibazo rero Jonathan yigeze kuvuga mu kanya uti abo bantu bari suppression under pressure barahutswe igitutu na FPRDMI batezeho ngo kuzagenda igahirika Kagame noneho ngo abanyarwanda akabona kubana cyangwa se hagati aho ngaho wenda harimo n'abibwira yuko baziba abandi umugono bati iyo biherereye bati habayeho jenoside yakorewe abahutu ariko muri rusange ni muri icyo gihe cyo kwibuka nk'uko iyo tariki ya gatanu z'ukwa kane umwaka w'2017 nuvuga ko hagiye gushira umwaka ubuze iminsi itatu na umwaka urashize nkabukeye umuresponsable ukomeye cyane nk'uko wabivuze ati inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu tugomba gutegereza amahanga tugomba gutegereza abanzi mu by'ukuri kugira icyo bakora ngo banahane abakoze jenoside abahutu ngo nibo bagomba gutegaho kuzagira gutya nyine ngo bakabaha inzira reka twumve rwose twongere twumve nanone aho uwo bukeye avuga ngo bategereje
kuri twe rero
kwabonga
turavuga tuti ubwicanyi bwakorewe abahutu ni ihame bwabayeho ariko ibibazo bya jenoside ni ibibazo bireba amategeko mpuzamahanga hari abantu bateganijwe bahabwa ububasha bwo kuba batanga inyito ku bwicanyi cyane cyane ku bintu bireba jenoside ubwo bubasha turabwemera twemera ko Loni ariyo ishobora gutanga iyo karifikasiyo cyangwa se inkiko Loni yahaye umugisha niyo mpamvu twavuze tuti turabizi byabaye ntabwo dukeneye ko hari ubitwigisha les faits sont là ariko kubyita izina birenze ububasha bwacu kubyita izina reka tubirekere abantu bahawe ubwo bubasha nka kuriya mbese muri kiliziya gatolika uvuga uti igitangaza nakibonye ariko ntegereje ko ababishinzwe bazabanza kubyemeza nkaba mbona rero kwirirwa umuntu avuga ngo arajya kubivuga mu nzu cyangwa kuri za murandasi wenyine ntacyo byongera kuri icyo kibazo ahubwo twari dukwiye kwegerana tukota igitutu abo ngabo bashinzwe gutanga inyito tugasaba ko ibintu byasabwe muri mapping report ziriya nkiko mpuzamahanga zasabwe zajyaho zigatanga inyito naho ibyo kugira ngo dushake gusimbura iyo miryango ngo ni twebwe dutanga inyito tuzabivuga ariko ntacyo bizahindura nitwo tugitutu twishyize hamwe iyo qualification itangwe naho ibyo kuvuga ngo turishimisha twebwe turatanga iyo qualification bibe birangiye ntacyo bizahindura
ariko se Joseph ntubona ko kiriya kibazo cy'iyo nyito y'ubwicanyi bw'abahutari kibazo cy'ingorabahizi iyo ubona nk'ukuntu ruriya rubanza mpuzamahanga rurakiye ku mpuzamahanga rwa TPL rwagize rutya rugakora nkete ku bwicanyi bw'abahutu bageraho bakazizimiza wavuze iyo raporo Gerson vuga raporo Gareton izo ibyo ni ibintu byose byagiye bisa naho bigiye gushyira ikibazo hejuru bikongera bikahasa naho babihwika ese utera
Jonathan rero nkuko ubyumvise abo bariho babaza nabo bavuga bati tubigire gute na abantu muri FDI ntibazi uko bagomba kubigenza ndetse baravuga bati dutegereze akimuhana dutegereze akimuhana ibitarakozwe na Philip Regency ejo bundi nkuko twabivuze mu kiganiro gishize cyangwa se uriya munyamakuru wari wamushimishije mu byerekeye akazi yakoze ko gutahura nyine iyo genocide yakorewe abahutu Jonathan ni ikibazo cyo kwibuka ikibazo cyo kwibuka ntabwo ari ukuvuga ngo so kucyumvikana gusa harimo harimo mu by'ukuri abasa nabemeye yuko aho muri FPL DMI yo hanze ikoreye hanze ngo iyo muri opposition harimo abayumviye twe rero mu bintu nk'ibyo ngibyo nibyo tugomba kubwira abantu tuti oya mufata uburenganzira bwanyu kandi mureke kunyura kwinyuza hirya no hino ibintu tubivuga uko biri ntitugomba kutegeza ko amahanga abidukorera tugomba kubyikorera hagati yacu ikindi cyo niba tutumvikanye kuri icyo kibazo inyito nk'abanyarwanda inyito z'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda bo mu bwoko ubu n'ubu nta kindi twanakorana ngo tuzagishobore nta kuntu twakora umushinga utunganye wo kuzazanzahura igihugu Jonathan ijambo ni ryawe nyuma yo kumva izi extras ebyiri zose urabitekereza wiki
urakoze Joseph ibyo uvuga nibyo igihe udashoboye kumva neza akababaro ka mugenzi wawe ngo wishyire mu mwanya wa mugenzi wawe ntabwo ushobora kuzubaka n'igihugu cyawe kuko igihugu cyubaka gishingiye kuguhuza bene cyo iyo baciye mu bice ubuzabayobora ute ubuzabaha amahoro ute ubuzabaha umutekano gute bazakwiyumvamo bate kandi ubaca mu bice aho rero niho dukunda kugaruka cyane kuri opposition kuko ntabwo opposition yari kwiye gusityo opposition yari kwiye gufasha hasi amarangamutima agendeye ku mahame y'umwe wenda mu bayobozi babo cyangwa se mu bakoze ayo marorerwa ahubwo bakatura bagakoresha ukuri ari nayo nzira twahisemo nkuko nyine bakunze kuvuga ngo ntibizasubire cyangwa se never again iyi mvugo rero ntabwo ikwiye kuba imvugo gusa ahubwo ni imvugo ikwiye kwibukwa buri gihe kandi buri umwe ku giti cye akibuka kandi noneho tukibukira hamwe nkuko tubisabwa nkuko twahuye nako kaga nkuko dukwiye kubaka imitima ya bagenzi bacu dukoresheje iriya nzira yo kwishyira mu mwanya wundi impamvu tuvuga ngo ntibizasubire cyangwa se tugomba kwibukira hamwe tugafatana mu mugongo ndetse tukavuga ngo ntibizasubire iyi ntibizasubire ibanzirizwa n'umuco no guca burundu umuco wo kudahana kuko uyu muco wo kudahana mu by'ukuri niwo ukurura ibyaha bya jenoside. Ibi byaha bya jenoside uyo abantu bakoze amahano ntibahanwe, ubutegetsi bundi bukaza bugakora amahano ntihagira abahanwa, biba umuco bakawimakaza, bagahora bumva ko bazica abantu cyangwa bagatsemba imiryango ntibahabwe ubutabera. Kwibukira hamwe cyangwa se kwibuka bitanga umucyo uhashya umwijima. Uwo mwijima waradutwikiriye, utwikira n'abaguye muri jenoside. Tugomba rero kurwana dukoresheje umucyo, kuko uwo mucyo ni wo umurikira abacitse ku icumu cyangwa se abarokotse jenoside. Uwo mucyo ni wo wonyine ubasha guhashya umwijima, uwo mwijima abajenosideri bitwikira bagakora amahano, haba mu mpande zitandukanye, ari abatsembye Abatutsi, ari n'igisirikare cya FPE cyakoze amahano yo gutsemba Abahutu. Nkaba rero mu by'ukuri navuga nti niba koko turi muri opposition twiyopoza ku gatsiko ka FPR-DMI, abari muri opposition nibahaguruke baniyopoze ku tundi dutsiko turi muri opposition dushobora gukoresha inzira yo kubuza abanyarwanda uburenganzira bwabo bwo gushyira hamwe ngo bibuka babo, bavuga ukuri ku byababayeho, babashe no gutsinda uwo mwijima wadutwikiriye. Bahaguruke babyange, cyane cyane mu by'ukuri abitwa ko barwanya kariya gatsiko, kuko bari mu gihugu bo bapfukiriwe n'umwijima w'abicanyi bo muri FPR Inkotanyi, bayobowe na Paul Kagame n'agatsiko ke k'abasirikare kakoze aya mahano, ari nabyo byatumye twatura tukerekana ukuri kuri jenoside yakorewe Abahutu. Kuko kuyita izina jenoside no kwatura tukabivuga, ndetse tukanavuga n'abakoze ayo marorerwa, nuko tugira ngo dufashe inshingano y'ubutabera abakoze ayo mahano babashe gushyikirizwa ubutabera, kandi bifashe abanyarwanda gutera imbere mu bwiyunge. Joseph, ngira ngo wafata ijambo, ngize ngo wenda mvuze byinshi kuko numvaga ngomba kubivuga nkatanga icyo gitekerezo.
Ugize neza kubivuga, kandi tuzahonahuzaho kuko turigisha, kandi turi ni nko guhora uvuga icyo wemera. Tuzakomeza tuvuga icyo wemera, tugisubiremo kenshi kenshi kenshi, bamwe bazumva abandi ntibazumva, ariko ntabwo tuzatwakoze ikosa byo kudatsindagira ibigomba gutsindagirwa. Tumaze rero kubona mu by'ukuri zimwe mu ngorane zikibangamira abiyemeje kwibuka. Nko ku ruhande rwo muri FPR-DMI harimo abavuga bati nitwibuka gutya tukibukira hamwe, ndetse nituvuga n'abo tugomba kwibuka buriya bizanadusaba kuvuga ababishe. Bamwe ntibabishaka rero, umaze kubavuga muri FPR-DMI barimo bariya bari bayoboye DMI nka Kayumba Nyamwasa. Ariko harimo n'abavuga bati wenda uko kubyibagirwa, dore ko kwibuka Abatutsi bimereye nabi cyane muri MLNCT, bati wenda byazageza bikaba macinire, bakibagirwa natwe tukibagirwa. Harimo n'abatekereza gutyo bafite imibare rwose icuramye nk'iyo ngiyo ipfuye kumugana. Ikindi kibazo kinahari hagati y'ibyo ngibyo nacyo harimo muri MLNCD bagira gutya bati ubwo hari ibibazo, ubwo turi hamwe reka duhatire abantu kuvuga yuko nta jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho. Ibyagiye bituma nyine habamo intambara imbere muri P5. Aha natanga urugero, kunyuma
iri ya tariki ya gatanu z'ukwa kane z'ukwezi kwa kane ukwezi kwa mata mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umwaka ushize. Nyuma gato rwose hashize amezi atatu arenze gatoya ku itariki ya cumi na kane z'ukwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, uwitwa Ali Abdul Karim mwene Muzehe Dick Nyarwaya n'andi nk'umuyobozi bakuru ba RNC yagize gutya ati rwose dukwiye kwamagana abahakanyi n'abapfobyi ba jenoside yakorewe abatutsi bamaze kugwira kwiraditahuka. Ibyo Jonathan uzi neza twagiye twamagana, dore ko biri no mu byo twapfuye, ariko hashize umwaka tubipfuye, ni ukuvuga tariki ya cumi na kane z'ukwa karindwi bibiri na cumi na karindwi. Ali Abdul Karim yavuze ati kwitahuka ibihavugirwa ntitubyemera twebwe, kuko abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi nyine bari bubuye umutwe. Twebwe turabamagana kuva kera, dukomeje no kubamagana, ariko rero muri ibyo bintu byose bihari, muri izo ngorane bafite zo kwibuka, muri izo ngorane bafite zo kuvuga abishwe n'abishe bakabavuga mu mazina, hazamo nyine bene abo ngabo bavuga bati tuzahakana natwe ko nta jenoside y'abatutsi itabayeho, cyangwa se tuzavuga ko niba yanabayeho ngo niba yarateguwe n'abandi batutsi bo mu gatsiko ka FPDMI. Reka twumve gatoya ibyo bintu Ali Abdul Karim nyine mu izina rya RNC yiyamaga ku itariki ya cumi na kane z'ukwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, hashize rwose amezi atatu gusa bukeye avuze biriya kuri radiyo yabo, radiyo inkingi.
Gusaba unyemerere ngire clarification ntanga ku murongo w'ihuriro, ariko cyane cyane no kugira ngo abantu ntibahuzagurike ku bintu biganirwa kuri radiyo itahuka. Urakoze cyane.
Ugifite ijambo Bwana Ali, reka iyo pozisiyo yivugeho kugira ngo nze kuza kubya Diane nyuma urangije ntarajya ne kuza kubigarukaho.
Jean Paul, urakoze cyane Jean Paul kubunyemereye. Jean Paul n'abadukurikiye mwese, yewe ndi komiseri w'itumanaho n'itangazamakuru mu Rwanda. Radiyo itahuka ni pati y'itumanaho n'itangazamakuru yashyizweho, ihuriro ryayishyizeho ari kuyishyiraho abanyarwanda kugira ngo dutangire kugira ibiganiro, buri muntu avuge yisanzuye, avuga agize. Uyishinzwe cyangwa uyiyobora nawe wisanzure uri independenti ni mugenzi wacu Serize Ndayizeye. Hamaze iminsi rero hanyuraho ikiganiro, abantu benshi bagiye bibaza niwo murongo w'ihuriro, ni ibiki ibingibi, bimeze bite, abantu bamwe bakumva ngo habayemo gutonekara, habayemo ibiki, ariko abantu babivuze sinzi uko bameze, ariko ni amarangamutima. Njye burigenda bivuga abanyarwanda ikibazo dufite kureba twebwe ibyacu ntiturebe akababare kari ku bantu. Muri ibiganiro bimaze iminsi binyuraho hari ikiganiro ngo cyaje gisa nkaho kivuga kiti mu magambo make ngewe mbibonye ishobora kuba ndi wrong, abantu ntibanyumve nabi, ni assessment yanjye kuko nabikurikiye ndabyumva mu nshingano zanjye mfite y'abantu barizinze complaint ngomba kubikurikira, nabikurikiye ndabyumva bisa nkaho bivuga ngo jenoside ntabwo yabaye cyangwa yaranabaye yatewe nako FPR yateye muri mirongo urwenda itariki ya mbere ukwa cumi muri mirongo urwenda mu cumi magana urwenda na mirongo urwenda. Iyo utangiye guha justification ikintu kibi cyabaye rero uvuga yuko nta kibazo kigomba kuba, iyo ni icya mbere, ntabwo ari umurongo wa RNC w'ihuriro. Ndizere ko atari n'umurongo wa platform, kuko mu mahame yayo yakurikiye yemera yuko amateka y'igihugu agomba kuzakorwa n'abashinzwe amateka bakabijyaho impaka mu buryo budafite aho bubogamiye, mu buryo budatoneka umuntu uwo ari we wese, mu buryo butagira ikintu icyo ari cyo cyose. Kuza rero ukavuga ngo abantu bari mu gihugu mu Rwanda bara abaturanye bishwe kubera yuko hari eferi hari byari yakoze kabya bindo abantu bavuga ngo iyo bumva tuvuga ngo Kagame yarashindeje niwe wa cyanye kibiriti cyako cyatangiye genocide ntago bivuga ngo iyo genocide urayigisiya ntago bivuga ngo iyo genocide ntago yarateguwe Jean Paul umuntu ushaka guhakana ko genocide yabaye genocide y'abatutsi uwo nguwo nge ku bwanjye banumva atandukanye ibyo tutwemera muri FPR muri RNC ari nabyo twemera muri platform n'abantu benshi bagenda bemera byanemejwe na UN ntabwo bivuze yuko kuko mapping report yabivuze hari urundi rukiko wenda na UN nk'uko ubikora ushobora kuvuga ngo habaye n'indi genocide yakurikiye iyo yabaye muri 2004 icyo ni ikindi kibazo n'indi context y'ibindi bintu bizaza Jean Paul ubu ngubu ibyo turimo kuvuga ubu ngubu wumva Kagame arimo kwita ikinani hari abantu bamaze imyaka irenga 20 n'ingahe bari mu mashyamba hari abantu bamaze imyaka 20 n'ingahe badashobora kujya mu Rwanda naho bari Kagame arimo kubakurikira ababuze mu Rwanda badashobora no kujya no mu karere afite abantu bashimutayo za Kenya za Uganda za buri hantu hose Burundi imbere mu ziko de umushahidi ngo ariyo bamushimutiye Kongo ntago baryama ntibagira ibi abo nk'abo bantu ntago mvuze ngo ni bateri ariko nk'abo bantu bafashe iya mbere bakavuga urabizi na nyina undi yabyaye undi bagatera hanyuma Kagame iba arimo gukora amazi arimo kwica abantu yarabujije ubuhwema agafata nuko ategura intore ze numva ibyo kabareba bategura bariya abana ategura ibiki ubona bakumvira kabareba bagahaguruka bakica abantu warenganya abantu bantu bavuze baterika natwe tugende natwe turabana b'u Rwanda turabagabo cyangwa warenganya kabarebe na Kagame bateguye bariya abantu Jean Paul twebwe nongere mbivuge nyina kuriye hanze n'ubu nayo ngenda hunga meze nk'umwana w'umuntu wawunze muri 1994 akamubyarira hanze uwo mwana wavukiye hanze akaguma abwirwa yuko abaze ari wabo kuki tudataha kuko dufite abana babitubaza twamubwira oya hariya ntabwo twahajya kubera uyu nguyu hari abana nzi bafite imyaka 8, 10, 10 n'ingahe ababyeyi babo bapfirwa ba sekuru banyirakuru bapfa ba anko babo bapfa akavuga ati ariko twagiye guhamba bakamubwira ntabwo dushobora kujyayo abana bise Kagame badman ni muri urwo rwego hari abantu bamwe abana babwira ariko kuko turi abanyarwanda twatashye cyane cyane mu bihugu bari barimo babatoteza ngo batashye haza kuza rero abantu bakababwira ntabwo dushobora gutaha hariya baratumenesheje baradutwikiye twaragiye twarahunze Jean Paul ibyo nibyo byatumye kubera ko hari hananiwe kumvikana ngo igihugu kiruzuye ni nk'igirasi yuzuye amazi nubwo ngo Habyarimana abivuga njye maze gukurikirana abantu ngenegana nabo bambwira ngo yabivuze ashaka kuvuga ngo igihugu kiruzuye kandi koko kiruzuye gifite ubwuso butoya ariko iyo uri politician ibintu uvuga ugomba kubyitondera ntakunda abantu bari kubona kongera kubona identity zabo kongera kubona agaciro kabo kongera kubona igihugu cyabo bagombaga kujyayo ku mbaraga kuza rero umuntu ukavuga uti abo bantu basubiyeyo ku mbaraga cyangwa basubiye kuri ubwo buryo ubwo aribwo bwose nibo ba nyirabayazana nibo batumye abatutsi bicwa nibo batumye abantu bicwa nge mba numva haba harimo kurengera icyo ni kimwe icya kabiri kumva ngo ibyo Kagame arimo gukora ukavuga uti birakorwa n'abatutsi ntaho ubutaniye na Kagame urimo kuvuga ngo abahutu bose n'abagenosideri buruzungu baravuga ngo two wrongs don't make a right amakosa abiri ntakurikire ngo kibe cyo Jean Paul ibintu bihabanye n'umurongo wacu w'ihuriro n'umurongo wacu ware witahuka n'umurongo wa P5 twebwe turashaka ngo twunge abanyarwanda muri strategie zacu ya mbere na mbere n'ukunga abanyarwanda ntabwo ushobora kunga unga abantu batandukanye ariko abantu baza bavuga ngo bano nta kibazo bari bafite niba nta kibazo bari bafite arusha yaberewe niba nta kibazo bari bafite abanyanduga n'abakiga n'ibyara abatutsi n'abahutu gukwirengagiza rero n'ukureba ngo ntabwo ushaka nk'uko nabivuze ntabwo ari akazi kanyu mujye mu mateka amateka azakorwa n'abayashinze no gusobanura bino bintu byacu buri abantu bizajya bigira abafite expertise badafite badashyiramo na politiki ngo bigire ariko njye nashaka gusobanurira abantu babirebe aho babitangirira n'impamvu umurongo wacu aho ushingiye umurongo wacu ushingiye yuko mbere na mbere amateka yacu ni mabi ntabwo ari neza ariko ni ayacu ntabwo dushobora kuyahindura ikurikiraho rero ni ukugira ngo aya mateka tuyemere tuyasangire tubwizanye ukuri mu gihe nyacyo muri ya high inclusive cya gihe tuzicara tugasasa inzobe high inclusive dialogue abantu perezida cyangwa chairman wa steering committee ya P5 aherutse kuza ATN Masozera aherutse kuza agasobanurira abantu iyo dialogue impamvu tuyishyiraho ni uko dushaka ngo duhuze bariya abantu buri watonekaye wese amenye ngo n'abandi barimo kumwumva ariko baramwumva mu ruhare rwo kugira ngo twubake dusase inzobe tujye imbere kuza rero ikiganiro cyose kikibanda mu gushaka no gukomvisinga n'abatashaka kumva ukabakomvisinga bate ntago bano nibo bantu babi cyane abavuye intara nibo bantu babi cyane ni nk'uko ubu ngubu abantu batwandikira Jean Paul twe turi hanze ngo bari aba ntabwo muri mu gihugu kamani simuze mu gihugu murebe mwebwe mwaratakaye ibyo mvuga ntabwo mubizi kandi tuzi yuko babyandika batyo ariko mwajya kuvugana one to one ati turapfuye ntabwo tuzi igihe tuzakirira uyu muntu iyo ni double standard twebwe rero indi ngingo ya kabiri niyo kugerageza kunga radiyo impamvu twemera abantu ngo baze ntabwo mvuga ngo turaza kubuza abo bantu kuza aho byababaje cyangwa babyumva nabi babyihanganye tugomba gutangira kumenyera bino bintu ariko njye nasabaga ariko buri muntu uzajya uza kuri radiyo adufashe uza kuri radiyo itahuka adufashe aze ari muri urwo rwego rwo kureba ngo amateka yacu ni mabi ntabwo ari meza ariko tugerageze turenga ayo mateka tuyakoresheje kwiga kugira ngo tugire heza imbere heza hazaza twigire kuri yo kugira heza icyo ni kimwe icya kabiri iyi radiyo tuyikoreshe kugira ngo twunge abantu buri muntu wese aza avuga ibintu ibyo uvuga waba umupolisiye waba utari umupolisiye unyuza kuri radiyo uzi ufite ibintu byo kubaha udatoneka abantu utumva ngo umututsi yumve ngo yazize kuko abandi batutsi baje kandi wenda nta n'icyo yaranabiziho umuturage pizanti ntabyo yari azi iby'intuza ugahakana ngo ntabwo genocide yateguwe kandi ntuzi yuko ngo buri muntu wese yari azi yuko buri umututsi we ari wese bari bafite lisitiye n'abantu babiwe n'abantu bagira ibiki ngo bitwe ibyitso ibi bintu Jean Paul nimeshaka ngo bibe kiriya abantu babimenye uwababaye ntangire kubababaye abababaye ntabwo uri umurongo wa RMC ntabwo uri umurongo w'ihuriro ntabwo uri umurongo w'itahuka kubabikoze nabo bagende bariflectinge abafite ibyo bitekerezo bariflectinge bibaze ibi birubaka cyangwa birasenya birunga cyangwa ntabwo byunga niyo mateka dushaka kugira ngo natwe dusubire muri kiriya gihugu tuzavuge tuti iriya FPR yakoze ibi ngibi so bagomba nabo kwicwa cyangwa bakameneshwa iyo ni ikibazo ndimo kubaza abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane abo bireba I hope you quick clarification ihagije wenda mu biganiro bizaza Serge nawe azatanga umurongo wa radiyo kugira ngo ibintu bisobanuke ntabwo dushaka ngo natwe tuzabe binani tubuze abantu kuza kuvuga ibyo batekereza ariko abantu babivuge bafite umurongo ntabwo mushobora gukora ibintu mu kajagari cyangwa bidafite umurongo hagomba kubamo umurongo ugenderwaho no kubahana no kudatoneka abantu either way hagira umuntu w'umututsi uza akavuga ati abahutu reka bapfe byagenze bityo kuko turabizi ingaruka yabyo cyangwa ngo haze umuntu w'umuhutu uza ngo ashake ngo avuge ngo abahutu bapfuye reka bapfe byatewe na bariya bagenzi babo byatewe no kurasa indege Jean Paul Mugamba cyane nshaka kuvuga urakoze cyane kubunyemerera.
Ali murakoze ndabyumva neza ko nubwo koko n'igihe kiba kigira ariko tugomba kukireba ariko hari ibintu bimwe cyane cyane ko biba bikenewe ko nabyo koko byakumvikana kugira ngo n'izo confusion ziveho hagati cyane cyane nk'abakurikirana nyine ku biganiro bya radita ukabasha kumva yenda nk'umurongo wa radio cyangwa se editorial ya radio itahuka kandi rimwe na rimwe bakamenya nabwo gusobanukirwa ko habigihe opinion y'umuntu nabwo itagomba kutwitirirwa. Ali Abdul Karim ndagushimiye kuri uwo mwanya ufashe usobanurira usobanura ushaka gutanga nyine umurongo cyangwa se kumva ko editoriale ya radio itahuka itandukanye n'ibyo abantu bashobora kwavugira.
Jonathan yongera ngo umaze kumva ingorane zirimo bagenzi bacu bo muri RNC y'Urunyarwanda twashinze, ndetse cya kibazo tukaba twari twaravuze ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo gihe ntibabyumva. None nyuma y'umwaka dutanye bahuye nacyo, wumvise uko Ali Abdul Karim yabivugaga ndetse na Jean Paul wamwumvaga, ni ibintu byari byaganiriweho, ni ibintu bigaragara ko byari byavuye mu by'ukuri muri RNC, mu gice kimwe cya RNC, ni ukuvuga kitari cya RNC nyine igizwe nawo muri MND CDR, kuko nabo barimo, nabo baba bariho bafasha bene abo ngabo bahakanye. Jonathan, yari ijambo ni ryawe, urabona ko izo ngorane nk'uko twazivuze izo ngorane nizo kurwanywa buri gihe. Mugenzi wacu Ali Abdul Karim muri ya minota 13 twabishyizeho rwose kugira ngo tutagira icyo ducamo kabiri. Muri ya minota irenga 13 urumva ko avuga nkatwe, ariko avuga mu by'ukuri ibyo twamubwiraga, ibyo twabwiraga abo ngabo bagenzi bacu twatandukanye, ntibashake kubyumva. Ni ikibazo cy'ingorabahizi kuko ntabwo cyakemuwe gusa n'iyo mise au point, nuko kuvuga ni ikibazo kiriho, ni ikibazo gihoraho. Ijambo ni ryawe Jonathan, muri izo ngorane nyine zikibangamira abiyemeje kwibuka. Hatwarebye ukuntu bamwe nko mu Batutsi bavuga bati twebwe niyo genocide nyayo, ndetse n'abahutu bamwe bakaba barabyemeye bati genocide yakorewe abahutu tugomba kuzategereza ko imuhana Karoni, mu gihe harimwo rwose ayo batera imbere barimo nkuri ya mwarimu wa Regency, twebwe tukaba twaranabibanje imbere nka organization. Ibyo byose izo ni ingorane bwo kwibuka, ni no kwemera ibyabaye, ni kwemera ibyabaye mu by'ukuri, tubyibuke kandi tubyibukire hamwe. Ndetse uko kwibuka Abatutsi ku munsi nyine kuri genocide yakorewe Abatutsi, ntihabeho ubwigunge bw'Abatutsi ngo biherane icyo kibazo. Oya, n'Abahutu bakishyira mu mwanya wabo bakabasanga bakabafata mu mugongo. Kimwe n'uko muri uko kwibuka Abahutu barimbuwe, n'Abatutsi nabo bagomba kubafata mu mugongo, ntibavuge ngo ariko ngo ibyo byanyu ntibihuye n'ibyacu. Oya, nta rubanza ruba ruhari kuba ari ukugira ngo usawishyire mwanya wundi. Kuko Jonathan, ntabwo wavuga ngo mu Bahutu ngo hapfuye ngo abantu ngo bangana gutya, ngo kandi Abahutu ni benshi, cyangwa mu Batutsi ngo habaye ibi, uretse no gutanga izo mpamvu zidafashe kuvuga uti mu Bahutu uroye ukuntu bangana hapfuye bake, ariko watikirijemo mushiki we yakundaga, agapfusha umugore yakundaga, agapfusha abana yakundaga, agapfusha se na nyina batari se wa nyina, nyina w'Abahutu bose bari se na nyina be, buri wese ntakureba ngo muri ubwoko ngo bapfuye ni bake. Oya, niba warapfushemo so na nyoko cyangwa agapfusha nyoko gusa, ni so wawe, ni nyoko wawe, ni so na nyoko bawe. Abo bantu ntibasimburwa n'abandi Bahutu, ntibasimburwa n'abandi. Baba gusigiye intimba itazashira intimba uzajyana mu butaka nawe rwawe rwageze. Ni ibintu bikomeye rero, ni inyigisho zikomeye tugomba guhora twigisha. Jonathan, ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Joseph, uranyumva neza?
ndakumva neza cyane Jonathan.
Reka nanone ngushimire uyu Ali Abdul Karim uzanye mu magambo ya Ali Abdul Karim arimo umujinya kandi hakabamwo akababaro ko guhuzagurika mu mikoranire, hakabamo n'ikinyoma ahishira. Ndagira ngo wibuke ko twamaganye biriya biganiro byaba bakoreye kuri radio itahuka, turanabisobanura by'abahakanye bahakanaga jenoside cyangwa
we Ali Abdul Karim na Jean Paul Ungo bavuganaga bari mu batwaye mu batugabye bitero rwose turiho tubabwira tubwira serire tuti kwamamaza abicanye nkuko Kangura yagiye bashyigikira ibyo bintu ntibijyanye n'amahame yacu. Kayumba yari yihishe inyuma atabivuga, ariko Ali Abdul Karim by'umwihariko na Jean Paul bari babishyigikiye icyo gihe. Nibyo ni ukuri Jonathan?
Murabyibuka cyane kuko na nyuma yo gutana mu mwaka ushize wibuka ibiganiro byakorewe kuri radio itahuka twarabyamaganye aho bavugaga, ndetse na uribuka ko harimo na mugenzi wabo mu bayobozi babo Chondereri bavuze ko 73 nta bwicanyi bwakorewe abatutsi bwabaye nta
bwicanyi. Yego yego, kimwe naho ngo muri za societe civile bajya bazanaho nk'abasenga no bavuze ngo abahutu ngo baraherekejwe, ngo abahutu muri 73 ngo baraherekejwe, ngo ntacyo babaye. Mu by'ukuri abatutsi bari abahutu bari beza cyane, baherekeza abahutu babavana mu mashuri babamenesha mu gihugu bakajya
gutorongera kubanga abahutu ngo kubera ngo umujinya abatutsi babateye mu bukoloni n'ibyo babakoreye, ahubwo bagombye kuba barabamaze.
Yewe ni abandi muri societe civile nka mugenzi wacu rwose na nifurije pasika nziza, ubundi wagiye akora n'ibintu byiza cyane mu 94 witwa uri wahoze ari superfizi nane siragiye Simpunga Aloyse Simpunga, wakoze ibintu byiza cyane uko nakurikiye amateka ye, witwaye neza mu 94 ariko mu byerekeye by'amateka akaba rwose ahangaha tubigaya, ariko tuzahura amaherezo tubishyira uburyo tuniyongeye. Jerome niyo Jonathan,
igitindi kigaragara mu by'ukuri nyuma y'uwo mujinya na no kuba hagaragara guhuzagurika mu mikoranire, uyo wumvise amagambo ya Ali Abdul Karim avuga ngo ibyo bemera muri RNC bakanabyemera no muri P5 ndetse ko babigiranyemo n'amasezerano, wakumva none ibyo twari tumaze kumva bya buke avuga ko bananiranwe kumvikana ku bapfuye, ku bazize jenoside n'ababishe. Noneho ukibaza se bumvikana kuki, bemeranywa kuki, naho urumvamo ikinyoma cyo kwanga kwemera ko mu by'ukuri ari izina rihagaze ariko ntabyo bemeranywaho kuko imirongo ya politike yabo, cyangwa se kwemera ku byababayeho bagifite umusaraba w'amoko n'uturere aribyo bikibabase kuruta kwemera ku byaha byakozwe no kumvikana muri ubu buryo bwo kurengera ababiguyemo cyangwa se ababirokotse. Kandi ikindi bibagirwa nuko nuko agira ati yabakoze FPR ubwicanyi yakoze cyangwa ngo iraswa ry'indege ngo Kagame warashe indege ngo ikaba ari ugucana ikibiriti kuri jenoside. Mu by'ukuri aravuga yese nibyo Kagame yatanze order, ariko ninde warashe indege, ni nande wakomandingaga iryo raswa ry'indege?
Yego, ninde
ninde ninde wari ukuriye iperereza ryakurikiranye ibyo bintu byose rigashyira mu bikorwa uko indege iraswa? Ninde
ninde nyuma yaho nyine washatse ko abatutsi barimburwa, noneho mu gihe batangiye kubarimbura nawe aterekana irimburira abahutu bityo inka zizabonaho zijya ndetse n'impunzi zo hazi zizabonaho zijya, doreko yavuze ngo bari bavuze ngo u Rwanda ni butoya noneho tureka turukurimo aho tutubishe tubatsembye
aha rero urumva barakirana yeah. nakaza ati yeah. binyoma bagakirana yeah. nakaga ko ntaho bahagaze ubwabo muri icya kindi bita percent
barizengurukaho
ne akongera akagaruka atire ko ntabwo dukwiye no kuvuga amateka hari abayashinzwe bazayavuga ariko ntabwo amateka tubuza kuvugisha ukuri ku byatubayeho noneho warangiza
ukibaza abakoreye amateka bahera ku buhamya bwacu ku byo twabonye niba ibyo wabonye ubibeshya ubiriganyamo abo bakora amateka bazahera ku kiri Jonathan
yes n'icyo nari ngiye kurangirizaho noneho ukibaze se
tunasoza tugende tugana ku musozo
niki gihuza aba bantu biyita ko bari muri P5 icyo ni ikibazo narangirizaho mbabaza noneho tukagaruka mu kwibuka impamvu twibuka impamvu twemera genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu niki bidufasha nuko mu byukuri ikintu cya mbere turi igihugu kimwe cyitwa u Rwanda icya kabiri turi abanyarwanda nubwo turi abahutu n'abatutsi n'abatwa ariko turi abanyarwanda icyo nicyo kintu cya mbere ni ukuvuga ngo niba turi abanyarwanda tukaba umuryango umwe uri mwayo moko atatu ni ukuvuga ngo iyo igice kimwe cy'umubiri kibabaye umubiri wose urababara ibi bintu ndabisubiramo kuko nari nabyigishije umwaka ushize iyo igice cy'umubiri kimwe kibabaye umubiri wose urababara niyo mpamvu umuntu agomba kwishyira mu mwanya w'undi akumva ko ikibabaza umubiri we kibabaza n'uwa mugenzi we iyo rero ni nayo mpamvu nyamukuru twibukira hamwe
nubwo gusa uti ndababara ikirenge ariko uriya warababara ino gusa kuko ino rirababaza naryo ndetse n'umubiri wose ukababara ntuvuge ngo uriya ngo njye n'ibitoya ngo ni ino gusa n'urwara ngo ariko ngo ngiye ngo n'ikirenge
iyi ino ribabaye umubiri wose urababara Joseph ntabwo hababara ino gusa iyi ino ribabaye umutwe urababara umutima ugatera umubiri wose
iyo umuntu atitaye urwara rukavamo ntabwo haba ari no gusa haba bara n'ikirenge n'ukuguru n'ubwonko n'umutwe nta gisigara
icyo noneho reka tukigereranye n'u Rwanda
yego
iyo umunyarwanda umwe apfuye u Rwanda rwose rurababara kuko icyo
byagombye kuba ikibazo byagombye kuba ikibazo akazize urwukirago nukira urwukirago rurababaza rubabaza nyine abamubabaye ariko avukijwe ubuzima bwe kubera icyari cyo arenganye byagombye ku kibazo
aho niho shingiro rya nyamukuru kubakira
uri umunyapolitika
cyane kandi wemera kwibukira hamwe
yego
bituzanira iki kwibukira hamwe icyo bituzanira kwiyubaka kandi tukubaka hamwe u Rwanda rw'ejo kandi bikadufasha kureba kure birenze urupfu birenze umubabaro ndetse birenze agahinda duhoramo kugira ngo tubashe kubaka ejo hazaza kuko ejo hazaza dushaka kubaka turashaka kubaka ahatarangwa na genocide kuko twiyemeje gushyira mu bikorwa bya bindi cyangwa se ya mvugo ivuga ngo ntibizasubire never again tukabishyira mu bikorwa kuko ejo hazaza tugomba kubaka tugomba kuhashaka mu byukuri muri ubu buryo bwo kwishyira hamwe kubabarira hamwe kumva ko iyo igice cy'umubiri cyawe kirwaye umubiri wose urwara. Ntabwo twabasha kubaka ejo hazaza ibyo bintu tutabashije kubishyira hamwe, buri wese akishyira mu mwanya wundi. Kandi tugomba kubitangira nawe ubu. Ibyo tugomba kubikora duhereye ubu ngubu, buri wese akitekereza, agatekereza na mugenzi we, agatekereza u Rwanda ko ari u Rwanda, agatekereza ko u Rwanda rubumbye Abanyarwanda, u Rwanda ari nk'umubiri wacu. Iyo igice kimwe cyawo kirwaye, umubiri wose urababara. Aho ngaho nta wundi uzahubaka uretse twe. Ibyo tugomba kubyigisha kandi tukazabyigisha n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu amaherezo ibyo twibuka byose.
Yego.
Wakomeza ntacyo nari
nagira ngo nibutse icyo uri cyo, uri umuntu ufite ukwemera mu by'ukuri ayo mashyaka ataraza, tutarahura ngo dushinge ayo mashyaka, aho twari wowe nanjye n'abagenzi bacu i Washington hagati y'amatariki ya 11 na 12 z'ukwa 12 umwaka w'2010 ndetse n'uwo Ali Abdulkarim twari turi kumwe, kabone n'ubwo atasinye bityo ngo bimugire umwe mu bashinze ishyaka, ariko yarahari twe tubisinya, ndetse kubera kuba twarabisinye tukaba tukagira iyo statu y'abashinze RNC iriya arimo. Icyo gihe indangagaciro zacu twari tuzisinye, ariko we mwazisinyira batazemera nkuko byaje kugaragara. Wowe Jonathan icyo gihe twari turi kumwe, wagiye mu nzego zinyuranye muri RNC no muri New RNC twashinze. RNC ihuriro nyarwanda warayishinze, New RNC warayishinze, twarayishinze byombi, twarabishinze, ndetse muri no shyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement ubereye umunyamabanga mukuru wungirije. Aha ukaba wavuze nyine muri urwo rwego urimo nk'utuvugira nyine nk'umunyamabanga mukuru wungirije, ariko nibutse n'ibindi, ukaba uri na perezida wa komite nkuru, komite executive ya Rwanda Truth Commission, komisiyon ukuri Rwanda. Tukaba tuzagaruka mu minsi ibiri itatu, mu kiganiro cyo mu minsi ibiri itatu ku bintu bikomeye dutegura tariki ya 7 na tariki ya 8 ejo bundi rwose muri cyumweru muri weekend itaha. Ibyo tuzabigarukaho uyu munsi ntabwo turi buvuge. Ibyo byose rero izo ndangagaciro zacu Jonathan urazibukije izo ntege nkeya za bagenzi bacu baba muri FDU, nkuko twabivuze abantu twafatanyije rugikubita tukabishyiraho imbaraga nyinshi. Aho nawo twari turi kumwe Jonathan tujya gufatanya nabo, ndetse twumvikana no ku ndangagaciro harimo iyo yo kwemera genocide yakorewe Abatutsi. Ibya genocide yakorewe Abahutu twavuga ko tuzagenda tubyitegereza, ariko habamo kuzarira nk'uko binumvikana muri kino gihe. Ariko twebwe turitandukanya dukomeza urugendo rugana imbere. Turangize rero Jonathan nkubaza ntese muri izo ngofero zombi wambaye nyine z'umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, ndetse cyane muri ya ngofero ikomeye cyane cyangwa ikoti buri wese uko abyumva ryo kuba perezida wa komite executive ya Rwanda Truth Commission, muri iyo myambaro rero yombi Jonathan urabona kwibuka ari ibintu koko bidusubiza inyuma bizura kaboze, cyangwa se ari ibintu bitewe n'uko abantu babikora n'icyo bagamije ari ibintu byomora inkovu? Ingorane zo twazibonye kwa mugenzi wacu Bukeye, twazibonye kwa mugenzi wacu Ali Abdulkarim. Gusa rero kutibuka byabyara iki mu by'ukuri? Wakomora inkovu gute z'Abanyarwanda wanga kwibuka, wanga kudoma gatoki ku byabaye nk'uko nabo babizi neza, wanga kudoma gatoki ku babikoze kugira ngo habeho n'ubutabera, kuko ubutabera ni ngombwa cyane
kugira ngo navuga bate abantu bacu yego ntibazagaruka ariko ubutabera bwemeye ibyabaye. Ikindi kintu Jonathan, ubutabera ntabwo bugamije gusa kufunga kubamba, bunagamije cyane cyane intego nkuru bari yo gushyira ahagaragara ukuri kubyabaye. Ikibazo gikomeye cyane muri abo bagenzi bacu, ukuri kubyabaye. Ukuri rero ni iki? Ibyabaye byabaye kuri nde? Byakozwe nande? Byabaye ku kihe gihe? Ibyo bisubizo bigasubizwa. Abo rero bose bagenda bikwepa impamvu nyamukuru mu by'ukuri bahora muri ibyo bibazo, muri izo ngorane. Jonathan rero, soza nyine unavuga ukuri, indangagaciro, kuvugisha ukuri, gushyira ahagaragara ukuri nk'umuti w'ibyo bibazo byose, ushobora gutuma abanyarwanda biyunga uko muri inkovu. Ijambo ni ryawe Jonathan, tugasoza rwose bavuga ijambo rigufi.
Koze muvandimwe Joseph, rwose ibyinshi uranabivuze kandi ibindi narimaze kubivuga. Nk'uko narimaze kuvuga ko turi igihugu kimwe cy'u Rwanda, kandi icyo gihugu cy'u Rwanda nicyo kibumbye ya moko yacu uko ari atatu. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu turi mwo nk'abanyarwanda. Abanyarwanda bivuze ko turi umubiri umwe, turi umuryango umwe, turi urugo rumwe. Uwo mubiri umwe nabisobanuye kuko igice cyawo iyo kibabaye umubiri wose urababara, ari nayo mpamvu nyamukuru ko tugomba kwibukira hamwe. Ibyo narimaze kubitangamo mu by'ukuri igitekerezo, ari nayo mpamvu ngira ngo nsabe aba ubutegetsi bwa kariya gatsiko ka FPDMI na shebuja wabo Kagame nibuvaho, nsaba rwose mbikuye ku mutima abayobozi bazayobora igihugu ko bazibuka gushyira mu itegeko nshinga ry'u Rwanda kwibukira hamwe aya mahano yabaye ku gihugu cyacu. Kandi ibyo twibuka tugomba kubyiga bikadufasha kubungabunga igihugu cyacu n'umutekano w'abanyagihugu, ndetse bikadufasha kubaka umusingi w'ibikorwa byose bizayobora igihugu. Kandi nagira ngo ndangize nsaba ko mu kwibuka tukwiye no kugerageza kureba akababaro kacu twanyuzemo, ko hari icyo bikaduhishurira mu buzima tubamo hano kuri iyi si, kandi bitwibutse n'impamvu twebwe tukiriho. Uko abakoze jenoside bahisemo kwica, ariko bo abishwe twebwe cyangwa se abishwe bo ntabwo bigeze bahitamo kwicwa cyangwa kwiyahura. Ababishe baridegembya, barakora ibyo bashatse, ariko igihe kizagera bashyikirizwe ubutabera. Aba nisabira jyewe abacitse ku icumu cyangwa se sosiyete nyarwanda kureba uburyo ibi byose tuzabyifatamo, ndetse tugasaba n'amahanga icyo akwiye kudufasha muri aka kaga abanyarwanda banyuzemo bitarobanuye amoko cyangwa turere, kuko umubiri wababaye n'uw'abanyarwanda, abapfuye n'abanyarwanda. Niyo mpamvu dukwiye kwibukira hamwe kandi twishyira mu mwanya wundi bizadufasha kubabarirana no gufatana mu mugongo. Aba rero nasoza ngira nti bavandimwe ku itariki indwi z'uku kwezi, ni ukuvuga kuwa gatandatu, mbararikiye kuzaza mu biganiro bya Rwanda Truth Commission, aho tuzagaragaza ukuri ku mateka yacu ndetse n'imikorere ya Loni mu Rwanda kuva muri 45 kugeza ubu, ndetse tukanavuga ku kaga cyangwa se ku bikorwa bya FPR Inkotanyi kuva 90. Ku itariki ya 8 tuzibukira hamwe, aho tuzagaruka kuri ibi navugaga, noneho turushaho gufatana mu mugongo no gutekereza ko turi u Rwanda, turi Abanyarwanda, kandi kuba Abanyarwanda bivuze ko turi umubiri umwe, igice kimwe cy'umubiri iyo kibabaye umubiri wose ubabara. Dukwiye rero gutekereza muri iyo nzira n'uburyo tuzafatana mu mugongo. Nkaba rero mbararitse kandi mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Imana ikomeze kubarinda.
Urakoze cyane Jonathan. Uti Abanyarwanda mu buri mwe kandi igice kimwe, utareba ngo ikintu kimwe cyangwa n'igitoya nk'uko twagiye tubivuga, igice kimwe kibabaye, umubiri wose urababara, umubiri wose, u Rwanda rwacu rukababara, rukababara. Abumvise rero nshuti tuvuga Abatutsi n'Abahutu, nuko ari byo bipande bibiri by'abagize u Rwanda byagiye bipiganira ubutegetsi n'ibyiza nyine bijyana n'ubwo butegetsi, bityo bikababaza u Rwanda, bikababaza n'abarutuye bose, tutibagiwe abandi bantu barutuye, abandi bantu bagize u Rwanda bitwa abatwa, nabo bagize icyo gice cy'umubiri. Abatwa rero tuzagaruka ku kibazo cyabo cyihariye, niba tuba twavuze Abahutu n'Abatutsi, ntabwo ari uko abatwa tuba twabibagiye twibagiwe n'akabaro kabo. Nshuti n'umwarimu, dutuze amatwi. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, wateguriye kino kiganiro hamwe na Jonathan Musoni. Nshimira cyane kuba yasobanuye byinshi by'Abanyarwanda bibaza. Ikiganiro twari twagihaye inyito Mata, ukwezi kwibutsa Abanyarwanda agahinda n'amarira. Ariko rero turi no mu bihe bya Pasika, ibihe by'ibyishimo, bityo rero dushake uko ejo hazaza ibyishimo bya Pasika bizarenga akabaro dufite, bityo bikageza Abanyarwanda cyane cyane abo mu myaka izaza, bikabageza rwose ku byishimo, ako kababaro bakakagira amateka, ariko bagahora bibuka kugira ngo byoye no kuzasubira. Muramuke rero nshuti, muduteze amatwi aho bwije ijoro ryiza, aho bwakeye akazi keza, muhahe, mukore, mugwize.
Nabi akarakara nagira ibyo shima byiza byo kuririmba agira uwo shavuza nta muntu uza inkovu n'ishyashya muvandimwe umutima Rwanda ufite intimba Rwanda warareze ngore urya kwiheba ni rupfu wimi jambo navuga ukomererwa iyo mbonye imfubyi zabuze kivurira ugeza magingo wimi jambo navuga abapfakazi n'ababuze ababo n'agahinda kenshi katazashira wimi jambo wimi jambo nafati muzombi navuga indimi ebyiri kamere gacurama nigezweho nasabwa imbabazi nazo nigeze kandi ubworoherane nta kiguzi nashyira umubabaro wanjye ku munzani w'ishavu nkabwirwa yuko ndashyitse he wimi jambo navuga amateka buri wese yanyuze kugeza uyu munsi umarira wimi jambo navuze induru icyenda n'ine y'igihugu cyose ingaruka iyo mbonye utwangavu turera utundi cyangwa se utugimbi tuyobora ingo iyo mbonye utwana tw'udutamba mbuga tutamba iyo mbuga ntegereza aha amateka amavu n'amavuko y'inzika zose wimi jambo naregwa gusopanya kandi nshaka kunga n'ukwiyunga nyakuri n'ukoroherana wimi jambo wimi jambo nahitamo guhigima cyangwa guhwihwisa ibyo mu matamatama byo ntibizashira naburiye igisubizo ku bihe bizaza imibanire yab'iwacu nabaza amasengesho y'imyaka yose aho imbuto y'urukundo igeze he kwiheba ni rwo rupfu kuburi byiringiro